Bueno, Macamuzi, Argentina,
I wanna rock you, man.
Alpha Records.
Baby, umekuwa fimbo, kila ulipo na kufata mie. Habi, umekuwa wangu wimbo, kila kukicha na kufikiria. Kabisa wako single, umbali mami wanizidia. Tabasamu lako pendo, sura yako mimi naisifia. Mimi wako mpenzi siachi, tulivu mimi navuta heri. Nimepita wengi mabinti, pendo lako kwangu mitulivu.
One stick, can you hug me? Two stick, can you kiss me? Three stick, can you tell me? I say I love you, say you love me. One stick, can you hug me? Two stick, can you kiss me? Three stick, can you tell me? Say I love you, say you love me.
Fresh girl, you kill me. Kukufuata sitoweza, cause you better me. Wakikufuata sema ufatiki, mina wera mpaka dhiki.
Asa unani pumbaza, baby, hey. You got me hooked up in your love, baby, hey. See the way I lose control for you. My own, I don't dare to for you. I swear I'ma kill some man for you.
Kiss me,
baby, too for you.
Strong up to run a cup of love. Cheesy funny, no one up her. Wanna be tender, kitten, then wanna pundi, wama hapa, wama hapa. Pinzi lako fitari ma, lani kusha mara sama. Cheesy funny, funny ma, nakutamani ma buba. Wanda shiri mina pina, mina pina, yeah.
Kilicho kwetu na vyo watafute mbali. Wasali umbu wa